No one can block in us. Every day we are out here grabbing the mud. Who can see? Yes, we are out the Jesus. Every day we want to be creatures. You know we are just one blood. Every day we hustle, what we can fly. Hip hop is a song, not at the bottom floor. Who can see? I want game to the show. If you ask me why, ask me rhymes. Every day I want to start a crime. With this bongo flavor, so we surrender. Give me the hip hop, no pretender. With the trouser without suspender. Who can see it? Man of agenda, man of the pen. I got a little message with some package. No massage in my game. Who can see? Want to get like a passage. I'm a passenger, I walk and roll. Walk and grow, understand the world. So every day I stop the world. No one can get my throne. Throne is at my bottom. Who can see? Get my up. Every day the money I want to get is push up. I never take tea, so shut up. Hip hop is what I'm talking about. Hip hop is what I'm talking about. Hip hop, hip hop, hip hop is what I'm talking about. Hip hop. What I'm talking about, hip hop. What I'm talking about, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop. Yeah. Na waza nifanye boom kama shindo. Na waza nifanye boom kama single. Kila siku ni wa high na bingo. Harakati hip hop siwa lingo. Nikaze sauti kwa niche nika. Kila siku na potoka inazishe bala. Sio msala, bali nika. Kwa nguvu ya jaa. Iwake saa, nuru jidani, nuru na meme. Bado na tafakari, nuru kwa nene. Nabadilika na iyo binti kwa nene. Haujui na potoka, nafoka manene. Kama lodi hizi, au kabu unako. Kachigo anelewa, hini ya kwako. Kachigo ya kwangu na hiki kipaji changu. Nelewa nini, na wadiskani wezako. Malati kizako, etu wa shikani zangu. Afo ni ya nuru na hisu kufiangu vyangu. Kundio mziki. Hii ndio hip hop, hito ndio kitu nachozungumzia kwa maisha. Hip hop ni kitu nachozungumzia. Hip hop ni kitu nachozungumzia. Hip hop ni kitu nachozungumzia. Hip hop, hip hop, hip hop ni kitu nachozungumzia. Hip hop ni kitu nachozungumzia. Hip hop ni kitu nachozungumzia. Hip hop, hip hop, hip hop. Binadamu badilika kila nyakati. Leo tabasamu na kesho wanamaki. Uasherati, ubinafsi, unapiki chuki ndani kwa ndani. Asikubali kushindwa, sio mshindani. Sikubali kushindwa, popote maishani. Budi ramani, zuru raiani. Katona ifadu, kilete dalasani. Bibu ilijuwala, wepa nibatiza mifupa. Siri nilijuwao kumona Yesu kufufuka. Milango kufunguka, mapango kuyeyuka. Yeye alijuwalo lijalo milele sitomangusha. Mepewa kipaji na kilise mitaa yangu. Naposikia kiu ni majipewa na ndugu zangu. Utu ni wangu kudumu ni ndoto yangu. Kupata nato itaji ni lengo na jasho langu. Didi Matawi. Bili Matawi, Mungu nushina, udai kupepea kwako bila kujali uzima. Hata mimi ni tawi, nikipitila kumipepo ni furahi, moyo kusema amina. Dini Matawi, Mungu nushina, udai kupepea kwako bila kujali uzima. Hata mimi ni tawi, nikipitila kumipepo ni furahi, moyo kusema amina. Kipimo tozembe ni upungufu wa akili, elimi ya mtatende uwezi kuitabiri. Sadike mbana pende shawishike kufikiri na leo. Roi sebe nipikishe maadili. Kukwea anga kumanisi mi mkwe kumbuti. Nimejipanga mjanda kaza Yesu. Taka kasema Yesu na chanda kuliko Yesu. Na mana wanawa na tupa kinyesu. Kuke mti ni HR. Msafara mamba kamanda na toa ishara. Mwageza bibi kwa kia wario ni ati. Mabisha kumonera ano kumbia kwa fati. Kristo napotea umino na ongezeka. Wajuu hana speo kipotea utateseka. Uimaro uchagui pesa ipapa mjui densa. Mwimba tachezea mtinyanga wa shoni mkeka. Dini Matawi Ugo ndo shina mdai kupeta papo bila kujali uzima hata mimi ni sawi ni kipi shina sujipepo ni furae moyo kusema amina dini matawi Ugo ndo shina mdai kupeta papo bila kujali uzima hata mimi ni sawi ni kipi shina sujipepo ni furae moyo kusema amina utandu na angaza kwa jiga wanatibia mbayo nachawaza mara mbili chichiria iyo nimetaji razo mechaza kupindukia kushima ya kamada kachacha utaumia mia inajengeka toka moyoni kaa uonesha jia nini nacho ndotoni nini kiko sokoni tumwa au koloni sifa ya dunia wote darudu dongoni utafiti katafiti kisichofiti mnafiti abantia takama apime ziki ya nini kuchoma miki katuijui ziki oo oh, ile siki ya dui kawa na fiki na kutenda memo suwake kusu maripo chuta ifai zena ni vema shika mikipo niko sila vema isiwe sipo habari tena kila nasta onja kipo nili matawi Mungu ndo shina fudai kupepea papo bila kujari uzima hata mimi matawi nikipi sina sumipepo ni furai mojo kisema amina nili matawi Mungu ndo shina fudai kupepea papo bila kujari uzima hata mimi matawi Nikipi sina sudupepo ni furai mojo kisema amina
Dao, manza kabisa ni asi mwenyezi mungu Baba wa rehemu, menipungusa majungu
Uza, baba, 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 baba